Attention killer, oh you be fine, I'm a fashion killer. Oh who, African Zima, one them know me love a bad girl killer. Oh oh eh.
Hey yo, it's your boy Killer African right here, aka the Sound Jeff, and I'm chilling out with the best DJ in East Africa, DJ Litmus.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know how you every girl want to rap for Christmas.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Nataka kwenye pachu 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 pachu. Kitandani mwendo kwachu 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 kwachu. Nichanganye waone niwe fiatu 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 fiatu. Hili penzi walikome washa kunaku shakunaku. Hey, baby sankororo kerewa naija soko soko numboro malewa aija roko noko. Mi kwako shote atakila lewa vimba
vimba.
Ukuchekeshe kama kwa kila mkude simba.
Asajo nejo
I like it.
Wena tancho godo
I like it.
Majinkolo jinkolo
I like it.
Kwa unola soto jo
I like it.
Baby jo jo jo
I like it.
Majinkolo jinkolo
I like it.
Kikupa jo godo
I like it.
Unola soto jo
I like it.
Oh yeah, jive bebe asa jive bebe. Emu jive bebe. Si ujive bebe. Oh yeah, jive bebe.
Mozado, nipe chuzi la choko choko ninywe bakuli zima.
Ole,
mushedede mutu kutwa zame kwenye kisima.
Ole,
Fatuma we
kishtobe. Mwite Aisha miundoe.
Alivyo nyonde nyonde kama kobe.
Nimshindue na miundoe.
Kwenye kopa kabana kupu mwanana wakugandana.
I like it.
Nimupa ke banana kwa inadana tukikandana.
I like it.
Baby papasa kichwa jusi kafiri. Nisafisha mtaro na univyo jazwa nyuma fungu mbiri. Nyanyasa masaro
kicho. I like it.
Wena tancho godo
I like it.
Ajinkolo jinkolo
I like it.
Kwa unola soto jo
I like it.
Baby jo jo jo
I like it.
Ajinkolo jinkolo
I like it.
Kikupa jo godo
I like it.
Unola soto jo
I like it.
Oh yeah, jive bebe. Asa jive bebe. Ehu jive bebe.
Represent for DJ Litmus. You don't know how you every girl want to unwrap for Christmas.
Get at a sound just, and I'm chilling out with the best DJ in East Africa, DJ Litmus. I'm
still. Ni donda funza nshaga jifia. Bora kukweleza imenishinda siri. Wendo umeniweka kiganjani. Nani kiteleza unikoshe na mwili. Chonde usije nieka Kisangani. Nawechunga kauli ziraponza zitafanya tuwe madui. Madui, kinywa tia kufuri na macho fumba. Sije kutamani mabedui, mabedui. Simama wakone yoma number one. Sitaki mwingine yoma only one. Simama wakone yoma number one.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Hey, I went to represent for DJ Litmus.
Na tamani makosa singe kuepo, usikosane. Oh baby, oh yo. Na samahani ngekuwa kama kichekesho, tuchekeshane. Oh bila choyo. Naweka wazi ndo fundi wa razangu Kachumbani uzandu uzandu kwa kogwerere Mkuna nazi walikuwa matandu Pipweza na mburupandu Unavyo mixi na techandu sinaga kwere Basi chunga kauli ziraponza Zitafanya tuwe madui Madui Kinyuatia kufuri Mama chofumba Sije kutamani mabedui Mabedui
Sinama wakone yoma number one
Sitaki mwingine yoma only one
Sinama wakone yoma number one Sishiruki kuba tulimeni somba Nala nala la yamani raha
DJ Litmus
Takulinda kwa kunuti Nitapigana jihadi Pendoliwe madhubuti Wasingie waganga Wapambe fiburu shuti Wapechai kwenye jagi Yetu tamu biskuti Wasitie mchanga Penzi letu basi kelika bomba la mbele Pia unipige mabusu Ni wachome kweli kweli wenye fihere here Pia wakome asoa usu Bebe zima feni pepe Nimeleta kipepeo ni pepe Leo zima feni pepe Nimeleta kipepeo ni pepe Zima kio yose Nimeleta kipepeo ni pepe Zima feni pepe Nimeleta kipepeo ni pepe Tuogea fugu fugu Maji ya baridi siyawezi Si unanijua na ugonjwa kutetemeka Nisugue sugu sugu Ongeza zaidi kunienzi Kunenge huwa kwa ngonja pita njopeka Fanya nzidi mkupeni Niwe wapeke yako daima Iwe bigwa mwaduse Shamba langula kona lima Huba tufunge ngenge Tuwapena viyapo karma Ili wakupiga denge Tamupendo asitie sumu Penzi letu basi kelika bomba la mbele Pia unipige mabusu Ni wachome kweli kweli wenye fihere here Pia wakome asoa usu Bebe zima feni pepe Nimeleta kipepeo ni pepe Leo zima feni pepe Zimeleta kipepeo ni pepe
Yanga zima zika ukichanganya
Nimeleta kipepeo ni pepe Zima feni pepe Nimeleta kipepeo ni pepe
Wewe ndo mwandani wa Nilokuzo ya Ntunza vyangu visiri Fundi mitambo Kinga yangu ya mwili Sieni pabili
Hey, I went to represent for DJ Litmus You don't know you, every girl want unwrap for Christmas
Mwingi wa mambo Moyo waka ukatiri Kondeshwe mwili ajifanye rambo Si unajua Dalili ya mvua mawingu Ikitaka kunyesha Huwa ya natanda Na misi unajua Nimeumbwa na wivu Kidogo tu pressure Ya shuka ya banda Ni haidi kama utatulia
Baby Ni haidi kama
Utatulia
Sibaki nkashika tama
Utatulia
Baby Ni haidi kama
Utatulia
Wasini pie changama Biblia wala masafu Tuseme usibadili Jichunge kipenzi changu Na nisikia usicheze rafu Yatimia walotabiri
sijifanye Ronaldinho, penzi utie mbwembwe utaribu, visokoro kwinyo wakupitie denge kukujaribu, kina kapachino wakakutia wenge kwa vizabibu, kugongeshe mvinyo ukaota mapembe iwe aibu. Si unajua dalili ya mvua mawingu ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Nimeumbwa na wivu kidogo tu pressure ya shuka ya panda. Niahidi kama utatulia baby, niahidi kama utatulia, sibaki nikashika tama, utatulia baby, niahidi kama wasinibie changama.
Majala, mwali nilokosa mpole. Temino mbagala ofisi ya jirandole, na wakalisha mafala, wajinga wakuja bongo, wageni wa Dar es Salaam. Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu yananishinda, hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga, japo mapenzi haya na kasoro. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba, alilia kwa uchungu na mama yako nilipompolazaja.
Watakubali
hivi unadhani?
Watakubali
wazazi wao?
Watakubali
minawe hatulingani?
Watakubali
hali yangu na ya?
Watakubali
hivi unadhani?
Watakubali
shida mama shida.
DJ Litmus, www.djlitmus.co.ke.
DJ Litmus.
Najua watamani tuoane, miguu yangu kutwa iko bize, staki ubaki mjane, kula kwangu adini kimbizwe. Niendapo barabarani usinisubiri nikikwambia ngoja, mana si kazi la vitani, kufa ni tendo la mara moja. Muda mwingine shati begani, peku peku tazani nimerogwa, mguu nje pundani, defenda na kubeba kamzoga. Na mapenzi shemeji kucheka, dada na majirani, na nishafanya kote manjegeka, hawanipendi mtani. Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu yananishinda, hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga, japo mapenzi haya na kakasoro. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba, alilia kwa uchungu na mama yako nilipompola zaga.
Watakubali
hivi unadhani?
Watakubali
wazazi wao?
Watakubali
nawe hatulingani?
Watakubali
hali yangu
wako tena sitamani? Nimeshajua ni baba unajipya.
Hey, I want to represent for DJ Litmus.
Lisha lioga janaba, nikajisafisha. Omba radhi yangu, yamepata muguzi. Mola wangu, amenivusha viuzi. Pole mwenzangu, unokesha kwa waganguzi. Nishapata wangu, anojua nogesha chuzi. Na ananipa mapenzi na kunijali dia, ya nyuma ni ya sahau. Na anamaliza tenzi kutwa kunisifia, kwa methali na nahau. Kwengine nitake nini?
Nangangani, nangangania.
O mimi
nangangani, nangangania.
Sitaki madanga wa mjini.
Nangangani, nangangania.
Atake cha ufunguni,
sawa sawa.
Bingili za sakafuni,
sawa sawa.
michezo ya kusaka kunguni. Tom na Jerry katuni.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
Lipo sema wanini, yali wasata nipatalini, kende mweza nini, na vijembe vya chini chini, yupo makini, benzi kasha libana na pini, anipenda mimi, hajazoea kuzini zini, kwanza kakuzidi marifa, mpira tisini dakika, nyavu anazitikisa, ae. Mlangoni mpaka kwa dirisha, pindu ananipindisha, toto ananifikisha, ae. Na ananipa mapenzi na kunijali dia, ya nyuma ni asahau. Na anamaliza tenzi kutwa kunisifia, kwa methali na nahau. Kwengine nitake nini?
Nangangani, nangangania.
O mimi,
nangangani, nangangania.
Sitaki madanga wa mjini.
Nangangani, nangangania.
O mimi,
nangangani, nangangania.
Anakecha umpunguni. Ingiliza sakafuni.
Naishi naisha, hata sura inakosa
nuru. It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Na mlidhisha na wa mwisho kwenye msururu, penzi la kujificha mbele za watu waliko huru. Silinga shiba, mwanga ndani nje giza, kanipa ratiba tamu yangu kila Jumapili. Moyo ni mwiba na hema kwa shida, penzi msiba linaniliza mimi. Siku nikifa nizikwe na picha yake, na imani nitakutana na yeye. Siku nikifa nizikwe na picha yake, na imani uko tutakuwa wenyewe.
www.djlitmus.co.ke.
So mimi wala wewe, ni Mungu mwenyewe akaumba jua na mbingu na mapenzi kama kivuli. Tujifiche mina we, sambona unaniacha mwenyewe. Wahenga walisha sema, kipewa kilema unapewa na mwendo, ila kwangu sinema nilisisimizi kumuwa tembo. Oho chanda chema, limebaki neno hakuna matendo. Nipolenga nimedema, moyo umekosa malengo mama. Siku nikifa nizikwe na picha yake, na imani nitakutana na yeye. Siku nikifa nizikwe na picha yake, na imani uko tutakuwa wenyewe.
Aisha
yangu siya kipapa, nipite mbele na nyanya chungu, daga kurusungu. Niko chakavu nimechaka, yani naishi kimungu mungu. Mtetezi wa bunju, mjuku wa biti simba, uko wa mangala. Wa mwisho kiti na mimba, mwenye limu uchwara. Mashalifon filimba, akanijalia jala.
nikaanza kuimba. Uniondoke ufukara ila bado. Kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti 50 kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi tusikate tamaa.
Tukazero,
tukazero, tusichoke. Mungu wa kwetu sote. Tusichoke. Mungu wa kwetu sote.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
Kila tukilenga kukicha misumari ya bati. Kukuka penya kwa tenga. Kula yetu tu ni wasiwasi. Tutapata wapi ya kujenga. Wakupiga picha masaki. Kulala mbagala kwa chemba.
Tunaungaunga mwana.
Bado mambo yetu
hayana tofauti na jana.
Ndio maisha yetu.
Wazazi kulala na mwana.
Hey. Chuma kimoja mando masufuria. Kwenye tushakoe. Kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti 50 kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi tusikate tamaa. Tukazero, tusichoke.
Nyama zetu za ulimi zikikutana asali. Bonyea chini, chaga makamata yale.
It's leo DJ Litmus.
Miogo ya koko kwa kachumbari.
www.djlitmus.co.ke.
Kifuani baby, naomba nipate supu ya nyama laini kama mapupu. Yale ya gizani baby, nje tusiyaruhusu. Kwa majirani wa Mbeya wakina lufufu.
You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
AKA the sound. And I'm chilling out with the best DJ in East Africa, DJ Litmus. Out still.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
Usiofosi moyo kupenda usipostahili. Ya nini kungangania shachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha kwairi. Tena niko tayari vipigwe vinubi kengere kwa shere. Kinaga upaga bele umati tuachane. Na kama utojali tuite wambini mapadri na mashe. Yaishe labda saa kwa nini tutesane. Kweli wendo ni kupendae. Hila unanipaka dhabu jina. Tusitoane nyongo. Na kama umenichoka. Miache kistarabu jina. Usinipe chongo. Yeah. Mwili umebaki kongo. Nyama sina ni mifuko.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
kibono Nimesha china linanuka Uishi kokoro Kurokosha ni kutwa kucha
Bora tuachane
Bora tuachane siwezi
Bora tuachane
Yamenishinda mapenzi
Inaona bora tuachane
Tuachane siwezi
Bora tuachane
Yamenishinda mapenzi
Mami, you go find, don't worry.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
What's the jam stand? I should get more. Don't look if I'm like a butterfly. My child, we are not pepe. Kill a fizzy and a dagger cook. Beautiful, my girl.
You're so beautiful, girl.
Lakini unanchanganya, baby.
Oh yeah.
Una machali wengi, friendy.
Friend.
Siku cheki kila weekendi.
Good,
I gotta feel
when
some jealousy.
Pina
kupenda, baby, daily.
Daily.
I gotta kiss you, baby, daily.
Let's see my nigga show my baby.
I'm so jealous, ooh, girl.
Booga, miss Betty, my story.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke. It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
DJ Litmus. When you want to play, I'll be a happy boy.
Tuning out with the best DJ in East Africa. DJ Litmus, I'll see you. Hey, I went to represent with DJ Litmus.
Nilianza taratibu mwendo, nikujue kiundani. Pendo la jani, unakosa kitu gani. Siku takafuma macho, wala masikio nsisikie. Sio kwa mazuri yako. Boso mi spendi my story. Boso mi spendi my story. Kila siku kunifanya mdori. Kunifanya mdori. Mambo ya kudanganya naesha ishaga zamani. Kama matuku tuku kupelekeshana ndo mapenzi gani. Boso mi spendi my story. Boso mi spendi my story. Kila siku kunifanya mdori.
Every girl
on
Happy Christmas.
Chilling out with the best DJ in
East
Africa. DJ Litmus,
I'll see you. How many ways I'm going to make it? You know, chuchu do 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 do. Kitofuni kipini, toto jo 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 jo. Toto ndizi maini, yani soto joto jo.
Hey! Ago gaga, ae, fanya kama unataga, ae, usifunje chaga, ae, ongeza masaga saga, ae, ago gaga, ae, fanya kama unataga, ae, usifunje chaga, ae, ongeza masaga saga.
Basi waonyeshi, waone, waone,
basi waonyeshi.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
www.djlitmus.co.ke.
Fire, fire, fire. Ooh.
utajanipa mazongo ukijari taya
taya taya
nizidishe uondo timu za kaya
taya taya
si chururu ndondondo pembili kapaya
taya taya
unavyonichanganya manufa kiuno spiri kama msufa kwako napona Majabu sama kingufa Mchezo ni unavyoni funga funga Magoli ya kona
Tena kiuno laini Chuchu do 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 Kitovu ni kipini Mtoto jo 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 Afaedele kimini Nyumba rojo rojo Katoto ndizi maini Yani soto jo to jo
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Toka mapunye mumwe kwa shako Tena wavimbe na wanune Shabua yako Itafune imu mune Ifike kunako Oh baby Kushika diuno Tam Kikuchumchum Tam Nikikukumbatia Tam Kolea Benzi letu baby Tam Yani paka kisogoni Tam Tararara Fanye wazi wazi watu one Picha weka dipi Na makopa kopa kapsheni Baby Walokosa kazi wanongoni Wapandishe vipi Wapumue kwa oksijeni Wavie Vimberu mberu Sio penzi la mashaka Tusha somadua kusitirika Kwa wenye macho ya mpaka Wambie Mimi beberu sijogola pasaka Wanajisumbua kukunjani tawatazeka haraka Stili waya, ananisugua Anagambaya, lazizi Tena fundi mwaya, kazi anaijua Haijawahi kupwaya, yani kithi Mukoroge sumumune Nye vijiba vya roo Yata watoka mamune Mungu kwa shako Tena wavime na wazule Shakuwa yako Itafune imu Mifike kunako
Hey, naona majabu
Hey, I went to represent the DJ Litmus You don't know you, every girl want to unwrap the Christmas
Inayopiga yanakata Naisi mababu Mizimu yao imechachama au sina tawabu Mola nionyeshe nyota yaja Kulia nimelia Nikamaliza leso Nimekosa kipendaro Minikasubiria Uenda kaja kesho Nipododo sako tengo madro Mwenye mapenzi atoke Anitete Joto pepe, ani pepe Niwe mtoto tete, o tete Ani neke, neke, neke Nini epuke gundu,
gundu
Benzi nina nichachia gundu,
gundu
Nuksi ime nishukia gundu,
gundu
Represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
DJ Litmus, when you want to play, I'll be a happy boy.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
I'm a sinabat. Jini gani kaniva. Asona jema kwangu. Inaemtaka simpat. Vioja tunakara. Yani vangu vangu. Mie, yeah. Naisi na lala na buni. Najisonya sonya. Pendi sasa bila uni. Imaronya ronya. Nichapangwa kwa makuti. Nikabonywa bonywa. Licha wangu ufundi. Nikapukunywa minata.
Mwenye mapenzi atoke. Anitete. Joto pepe. Anipepe. Niwe mtoto tete. Utete. Anideke. Niniepuke bundu.
Natapata penzi inanichachia.
Nuksi imenichukia.
Ninawepata kiyama. Kombe uzima. Waroge kwa kuchutama. Na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya. Habisi fitina. Wafike mabilinganya. Situtoke dina. Nalegea.
Chilling out with the best DJ in East Africa, DJ Litmus, out still.
Nalegea, ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Wa michezo ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani. Hodari,
hodari wa mapenzi. Wa mapenzi.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Hey, I went to represent for DJ Litmus.
Katoto
they don't know
yaka,
you, every girl want an happy Christmas.
Chumba ni kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri. Kuni washaka piripiri. Fundi haswa amekithiri. Kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani pingiri. Zaku kata saga kachiri. Nani haswa unafikiri. Kama sio wewe, nichezeshe kidaruso usiku wa manane. Kanga, nikande kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari.
Hodari wa mapenzi.
Nishapitia mingi mikasa.
Hodari.
Nani umeshajua.
Kano
kune nguwa ya narujua.
Hodari wa mapenzi.
Wasasi wanauliza kutwa wanapanda hii. Eti kabla wajaku, mone wajuku.
Hey, I went to represent the DJ Litmus. You don't know you, every girl want an happy Christmas.
Mona unatuye yusha, vipi shemeji. Ndo kipenzi choni mwende tunaona. Ista yako ndiye mwine nona. Unapenwa kwa dada kila kona tunaona. Ha, uwe na shona chingwe ya musoma. Wanakuja kwa wingi mbona. Na mabusu unapigwa tunaona tunaona. Paka unasimia vipi.
Nipo single.
Wanauliza vipi.
Nipo single.
Wanauliza vipi.
Nipo single.
Hey, wanauliza vipi.
Nipo single.
Hey, mbona nipo singo.
Nitatukatia mapenzi. Shambiwa hatari. Sijagata sijiwezi. Nyonge mina kubali. Anyo mapo siwezi. Mwonyesha daktari.
Good
baada ya miaka na miezi bado nina maswali. Mbono kunyona vilo navyomona yulolie naye sasa karo itapona. Mungu nisaidie nisilie pone faster away from you. So my tears dry up and I can smile again. And this caterpillar can finally butterfly. It made a big, big sound when my heart hit the ground and it broke in two, broke in two. It made a big, big sound when my heart hit the ground and it broke in two, 10,000 pieces.
www.djlitmus.co.ke.
Nikajitahidi kuenzi kujifanya hodari, ulishindwa ni handle kwenye pendo kaweka mapengo, kuziba sikuweza. Oh yeah, shingo upande mwana mnyonge, naona bora mbele nisonge, nikapata mwinginewe wakuniposa roho. Tushanza fanana, tabia tunaringana, napata raha kwa naye. Tunafatana fatana, ye bibi mi bwana, napata raha kwa naye. Anipaka joto joto, na kunigegeza kama toto, chuma na kipasha moto, nazama mazima. Oya
you don't know you, every girl want unwrap for Christmas.
Mwendo kama kanyagi chini, hakanyagi chini. Jonjo kangaroo, kafungash, yabo kibini. Anagula bia, kifuani dodo, kipota boda inanyange. Akitembea, yani kama mzembe, mambo yote pambe. Yeah, okot, usiogope okot. Yeah, okot, inama inama. Yeah, okot, usiogope okot. Yeah, okot. Niwe, niwe, niwe mama, niwe.
Nizame topeni, nisafishe ni mwi mwi. Toto prakata, kiuno shangacheni, kishundu mwi mwi mwi. Cheza ni kwonge veros, veros. Shaku shaku shogoros, shogoros. Uganda Maria Rosa, Rosa. Lagos dansi makosi, dansi makosi.
Yeah, oh God, usiogope oh God.
Zamani kutoa kadi na maua
zilipendwa. DJ Litmus www.djlitmus.co.ke.
Unafika ndani hujatoma sauti na chanua
zilipendwa.
Wanawake wa leo wanataka mikakati, ukiwa mzogaji haki ya Mungu wapati
zilipendwa.
Mapenzi ya video yatakutoa kamasi, eti ni kinywa maji na kuona kwenye glasi.
Zilipendwa.
kupiga chambo geto
Zilipendwa
Kono na deto
Zilipendwa
Soche na kapeto
Zilipendwa
Manje ina mobeto
Zilipendwa
Izo ni zama za kale Sambulo mapepe kale Bolingolo molo
Zilipendwa
Tuanga chipolo polo
Zilipendwa
Na magi ya kandoro
Zilipendwa
Simba wa morokoro
Zilipendwa
Time is party, skari kuru kabisa
Zilipendwa
Ivi yukwa PMB doko latifa
Zilipendwa
Babu tale wapi papa misifa
Zilipendwa
Squeezy party, atuenda giki bisa
Zilipendwa
Mpira na pele
Zilipendwa
It's DJ Litmus www.djlitmus.co.ke
Eti, uze nyumba weke shimaba Eti, lazimishe ale kukata Sabuni kicherema
Zilipendwa
Mabanda ya sinema
Zilipendwa
Ipumba na mlema
Zilipendwa
Diamond na wema
Zilipendwa
Izo ni zama za kale
Zilivu maga sana
Sangulo mapepe kale
TV za kijogo
Zilipendwa
Wakina mandojo
Zilipendwa
Wakina iogo
Zilipendwa
Wakina tupogo
Zilipendwa
Efti msiba ukiona bundi Unataka kupagawa Makundi, kuwa papo kubawa Chuena, nitampata wapi
Zilipendwa
Chuena, wazile nyakati
Zilipendwa
Kujifanya mapanga zuna, eti wamepinda Wengine wabeba vyuma, na kuna malinda Didi ya mini dada
Zilipendwa
Miuno ya ichi baba
Zilipendwa
Domo cha ijabu
Zilipendwa
Ichezo ya kibaba baba
Zilipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Zilipendwa
Hizi zama za Magufuli siza jakaya
Zilipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
Zilipendwa
Fika tunivya madenge baba ubaya
Zilipendwa
Wago mchungu Mr. Bini Wakibambo Wale wasamiaji wa melini Wase wangambo Ifiyo kwa pibeja mimi Wa mambo jambo Wapete na muaporini Nanda mjela jela
Zilipendwa
Kidali kombolela
Zilipendwa
Maxi na zembwela
Zilipendwa
Jumane changa fela
Zilipendwa
Iso ni zama za kale
Zama za zama
Sambulo mpepe kale
Kama zaga zema
Zilipendwa Ami mazina yama
Zilipendwa
Hey, I went to represent the DJ You don't know you, every girl want an rap
Labda ujatoka Unipitie, pitie Mwenzako nimechacha Iweje unizimie, unizimie Kasimu ukasepa Unipimbie Nekuja na migu Kufata burudani Na nimepata tabu Hadi kuingia ndani
Nyamukela diwe, nyamukela diwe, diwe, nyamukela diwe Ingia kati uone shetani ni menge yae We mama zungushae, kakupakodi kiuno We dada zungusha, kakupakodi kiuno
Alecheza mama doido, mama jonjo Alecheza mama doido, mama doido
Kulitoa Mana kapa kijibaya watu Wanataka nafasi Masai na mama Marungu na si
Hey, I went to represent for DJ Litmus You don't know how you every girl want to unwrap for Christmas
Wacha wanzito ni looks and then Kujifungu wake Madakitali ni wengi sana Wanasakata buzuti Alie kuja na guta nje Aje kulitoa Mana kapa kijibaya watu Wanataka nafasi Masai na mama Marungu na sime Amsije gombana uko
kanifunza kucheza ishara kufurai. Una sababu ya kununa wakati ngoma ingaingai. Uwe mwarabu simchina pandisha moli kama mazai. Zungusha bodi waonyeshe jinsi unavyoweza kujidai. We furai jidai na cheza kwa wewe. Sona kali kufurai hata kama kikomwe. Uko mbali kalibia ya mojoto kutenda kuniko kukure. Wote shinda zetu ziko nyumbani hapa tunuke ili zonge.
Umeua wengi ila kwangu umeguna. Akomae sitake nizikwe na kilo mbili kwenye mfuko.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Ananitegemea mama nikifa atalia sana Katika familia na mimi ni baba. Japo baba yuko nikija kufa ufa nani ataziba. Ebu kwenda zako. Ananitegemea mama nikifa atalia sana
Kuku wa kizungu chinja jana tabu. Kuku wa kizungu chinja jana tabu. Ebu niache ebu niache. Unapita na dumu la petroli. Ebu niache ebu niache ebu niache. Unapita na dumu la petroli. Ebu niache. Una rambo minamua. Ni ujinga ujinga tu ni ujanyua. Una rambo minamua. Ni ujinga ujinga tu ni ujanyua.
Una kicha minakuitaga we mwenda wazimu. Nimepata habari mwili wako umeujaza sumu. Unangangangana, unataka miguni pa utamu. Umekosa singeri, ngoma ya kucheza kuna nena kaicheza. Segere, segere mama, segere, segere yo, segere, segere mama. Kumwali na nena kaicheza.
Anifikiria kipata moja, kipata moja. Kwa amesha uga.
Eti ametuma Yoga zaki waje kunambia roi na muma. Kidudu penzi kina msungua. Siri mevuma. Lemenyu na wengi wanalipakua. Hana huruma. Kalitoa wapi waje kuniua. Nilikuwa zia sana. Nikatoa nikagawanya. Nikajua unadangaza.
Wemba we.
Nusu dengu nusu dona. Wengi wao unawachanganya. Mama jini wewe kitana.
Una haya we.
Mimi si saizi yako.
Nitakupa lepwe tabule.
Nafika taipu yako.
Waikala mimi wakilungule.
Mimi si saizi yako.
Nitakupa lepwe tabule.
Nafika taipu yako.
Waikala mimi wakilungule.
Unataka kunipepelusha we kimbunga. Uniwezi ngo. Kina chako cha maji malefu kuogele. Sikiwezi
ngo. Anifikiria kipata muda. Akipata muda. Mwono wamesha ugawa.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap Christmas.
I see you cheese. Na neti weki hai songi. Anayofanya si sawa. Na kosa usingizi. Mwili ni washwa na vichongi. Mwambie kwetu mateso na surubiwa. Mwenzie yatima wapenzi mwanamkiwa. Ombie mapenzi ukotwa nimezidiwa. Mie mwingine sioni kunitibia.
Kilio, kilio,
kilio na penzi langu.
Kilio, kilio,
huruma hana.
Kilio, kilio,
ya Rabi Mola wangu.
Kilio, kilio,
japo si mama. Mlia ya mini Pemba karafu. Marashi yangu mwilini. Utamu wandafu. Bona meutia kwenini. Hamenchezi ya rafu. Benzi ya meli kafini. Hey, ya najivinjari mwezake na doda. Napata tu habari ya nagawa kuroda. Tete meko boy kupenda uoga. Najie kuchambani kukwepa
kiyota. Mama kani unia na isiku umagongo. Najisaidi yangu ni haibu umwalongo. Kitanda changu ndo choo
Hey, I went to represent for DJ Litmus. I don't know you, every girl want to rap for Christmas.
Kutomo bimba na zolela mama. Naumia sana, nimekuzoea. Ndoto za ajabu, kichwani unakuja wewe. Sura yako mshasomewa vitabu, bado vinasema wewe ni kifo maiti yako. Na machozi yatakikauka. Futa kushoto kulia ya shuka. Na machozi yatakikauka. Utamu wa nanasi ghafla huwa mchungu sana ukinywa maji. Baby, wangu wasiwasi, nani kakuficha mama, rudi basi. Tajiri wa uzuni, machozi kwangu bwelele. Upepo wa firauni, umemkumba ngedele. Mfukoni mbuni, vichenji chenji njenjele. Namaliza sabuni, mdomo goma kelele. Utumo bimba na zolela. Naumia sana, nimekuzoea. Tumo bimba na zole na mama. Naumia sana, nimekuzoea. Ndoto za ajabu, kichwani unakuja wewe. Sura yako mshasomewa vitabu, yote vinasema wewe ni kifa msiba wako. Na machozi yatakikauka.
Hey, I went to represent for DJ Litmus.
Wanapita pita kwenye peji zako. Nasomaga sikufichi bado nina namba yako. Mwenzako na misi vimoji vya kopa kopa na vya kufumba mani. Wanakuona tu online, unachati ushiwi bado. Nitexti tu niwe fine, siniondoke fikira mkando. Kwenye magrupu ya WhatsApp wendo bingwa wa story. Na kujibu koshapu swa nyuma nyuma torori Na ushapewa what mini mseti mipango. Kisikia pati mujini mshika michango.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. I don't know you, every girl I want for Christmas.
Mama yako kwa simu imebaki pambo. Nifikirie mana mwenzako yanishi mawazo. Ama sauti yangu kwa Mungu Baba haisikiki. Tuseme dua zangu mbingu ya saba hazifiki yoyo.
Futa chozi futa,
usiulize nalia nini.
Futa chozi futa,
na isiriziki yangu imepigwa pini.
Futa chozi futa.
Nikiwa kazini akili zote zipo nyumbani. Nikiwa nyumbani wakusalishe sina amani. Nakazana sana kimziki, kweli napambana kubahatisha riziki. Wanaomba mabawa nye roza choyo, na ndugu zangu wakiwemo. Napata fupa mikibogoyo, Mungu amenyema
Nikitazama watoto wangu inja ndo wamezaliwa. Kwenye imani ya dini yangu wanasema nishakosea. Ama sauti yangu kwa Mungu Baba, tuseme dua yangu Mungu ya saba.
Sina utenziki kwa kwa fulani, nimesha weka kituo.
I want to represent for DJ. I don't know you, every girl want to run for Christmas.
Na iweke pasuri na misumari gonga. Zungusha pia uzio. Oh, staki wa vichochoroni. Sipusha funga kwako we. Iweje kwe kero rehani. Na tete na sinkulete.
Salama naenda tafuta riziki.
DJ Litmus www.djlitmus.co.ke.
No kilo inatosha. Chunga miguku vara pamoja. Sisi tokutosha. Anayesema riziki mafungu saba anakupotosha. Riziki mafungu mawili, kupata au kukosa. Roya sema baba, heshima ya nyumba sitirisha. Dunia ni sambovu mwana usije ifatisha.
Hey, I went to represent me DJ. I don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
Umia upate kovu baba, maumivu ya tapuisha. Hata mate kinywa ni ya uchungu, na ya mesa kwa tabu jama. Maisha yangu mazika umbwe ya majabu sana. Oh mama, oh yeah mama, yeah.
Attention killer, oh, only find them a fashion killer. Oh, Africa nzima, oh, one them no below for fat girl killer.
Hey yo, it's your boy Killer Africa right here, aka the sound. And I'm chilling out with the best DJ in East Africa, DJ Litmus. I'll see you.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.